supplier. Don't come.
Mjuku wabiti nyawale promoter mdiapo. Anakwenda, 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 anakwenda,
anakwenda.
We jamani, siku moja 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 udalali unalipa. 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 Mama Majuma kanituma kabati ni muuzie. Oya mama Majuma kanituma kabati ni muuzie. Kasema we kabati anataka 70 nikauza laki na 20. Kabati anauza 70 nikauza laki na 20. Oya, 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 oya. Nikafinya kwanza pesa zote babu nikaweka mfukoni. Nikatoka nduki kama mtuma baka kwa mama Shabani. Nikatoa kabisa fungu langu nikapata 50. Mama Majuma na yeye kwa upendo akanipa 20. Uko 20 kule 50. Jumlisha nikapata 70. We jamani, siku moja 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 udalali unalipa. 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 Hoya sijaishia hapo nikaanza kudalali ya simu. Kula pesa ya kabati ndugu yangu nikaona utamu. Nikatafuta mteja mwezenu nikampata kasimu. Mungu kaweka wepesi mwezenu nikauza ile simu. Baada ya wiki mbili ndo kikaanza kitimu timu. Kumbe simoni ya wish. Hoya kasimu kashikwa. Kasimu wakanitaja bwana dalali nikatafutwa. Wakanikuta nyumbani nimetulia na kulashisha. Polisi wakaingia bwana dalali wakanikamata. Eti kufika kituoni mara kesi zikaongezeka. Na mkuta muzika aloibiwa amekasirika. Amesema ameibiwa simu na chumba chake tumekisafisha wauni. Baba Kenyau, baba nyau. Promoter mdiapo mjukuu wa biti nyawale. Watoto apugu omboi mtani. Ikwa niaba ya madalali wote. Doto magali, magali ye. Atali Mariki X2, Keti Blacky.
Ra! Chucky Supplier! Supplier! Ishigeri!
Chucky Supplier! Supplier!
They're mixing by X2.